Ke ngā humai ko o te wā o tapunui a tāne, tau mai koutou katoa. Ko kawe rūsa hau me ngā kōrero i te karamatamata o whakaaro, na te pūtea tautoko a te māngai pāho. He pake ke rawa ki te maumataora, he pake ke rawa tonu ki a hoki atu ki te kura. He tamaiti tonu ia koe te kōrero a te uri o ngā tīmania poto, kua whiwhi mataora. Ke a hau te roa ngā atu. He hara i te mea he māma te mahi whakahourautaki whakahaere. Koe, he hua tonu kei roto. Koe te kōrero a te minita whanaketanga Māori o Ngā Hinara. Wai hoki he kaupapaha kinakina, hei tau e a tātou kōrero. He pake ke rawa ki te maumataora, he pake ke rawa tonu ki a hoki atu ki te kura. He tamaiti tonu ia koe te kōrero a te uri o Ngāti Maniapoto, a Kaya Hairewa, e te kaumā ono tau te pake ke i whakawhiwhia ki te matora i tēnei wiki. Hei tāna, kei wareware hia e ia te reka o ngā mahi a te rangatahi i āia e ti tonu ana, a nei a Kaya Hairewa.
E hoki atu ki te kura i Waimanu i anō i takurea ngā. Te aha, a ki te hoki atu ki te rātū a papa. Hei ware ware ai aha, a he te te, he tamai te tonu aha. Engari, e ti ātun kui, a he tamai te tonu koe mahi ana, ngā mahi a te pakek. Kei wehi mai wetahi, kei whakapara hapa mai wetahi. Engari, kia koro, te kupu matua ki atu ki nā ke au, te toki kura o tō tātou ki, kia mau ki te ture, e whakapula me te aroha.
Ko Kaya, haere wā tērā. E hara i te mea he māma te mahi whakahourautaki whakahaere. Hoi, he hua tonu kei roto. Ko e te kōrero a te minita whanaketanga Māori a Tamapōtaka. I mua mai i tō te kāwanatanga whakarewa i tā rātou pire hou, Local Water Done Well. E whakamoe ai te pire wai e toru a te wiki e tū mai nei. Hei tā Pōtaka, aha kua he ha te kaupapa, kei reira tonu ona piki me ona heke.
Oi, rongo ana au ki te nako o tōna whakaaro, me te mea nei ai he wero nui, kei mui te aroaro o tēnā kaunihera, o tēnā kaunihera, aha ko iti nui aha tū rānei, pērā ki taku kaunihera ake ki roto kirikiriroa. Me te mea nei, ki au nei me tō mātou kāwanatanga haumi, e tāia ana te whakapai, te whakaora o ngā wai o toru, e tāia ana ngā kaunihera.
Ko Tamapōtaka tērā. Me tūwhera te motu ki ngā kōrero mo te kaupapa whakamahi rauemi a hukahuka kanohi ki ngā toa hoko maha o te motu. Ko e te kōrero a te kai kumihana prihimana tuarua a Tania Kura. A, hei tāna, e tika ana kia wānanga hia te kaupapa. No te wiki tonu nei, timata ai ngā toa hoko maha e 25 o New World me Pack and Save i te whakamahinga o te rauemi matihiko nei. No te nui rawa o ngā whanakotanga i kite ki o rātou toa puta noa i te motu. He wāhi whakangungu tonu i te rauemi, ka ono marama te roa. Hoi, hei tā kura, ka nui tonu ngā raru ka kitea e rātau ki ngā mahi a hukahuka kanohi. Koea ki ona whakaaro, he pai te whakangungutanga o te rauemi. Ko kura te tumuaki mō ngā mahi prihimana o ia rā. Ā, hei tāna, he nui hoki te mana o te whakamahi i te rauemi nei ki o rātau kāmara a tinana. Hoi anō ki kaupapa ke atu, ko te pāhara keke te pūtake o te oranga. Nā, he paenga tō te pire ngā wai e toru ki tōna tupu. Ko e te ki a te pauārehi i te kaupapa ki te tai tokerau a Hāmi Piripi i te whakataunga a te premier Christopher Luxton, ka whakarewa hia tō rātou pire Local Water Done Well a te wiki a e tatu mai nei. Hei tā Piripi, kāore ia i te tautoko i te whakarewatanga o te pire hou, ma te kore o te kaupapa here ki te hauora o ngā hapuri Māori.
Ko te kaupapa o te hāpai, nei o te o tātou, kia noho tahi, kia mai tahi ai tātou katoa, mo te whānau te take, mo te whānau Māori te take, kia tāi ai te wai pai, wai tika ki o tātou nei kāinga, Kia whakamahi atu ngā kaupapa e pāna ki te waipara me te wai tūtai wena wai katoa i...
Ko Hāmi Piripi tērā, hoi kei tua ko ngā kōrero hā kinakina. Mo te wātua toru i whakaingoahia kahurangi Lisa Carrington, hei kai whiwhi i te tohu kai hākinakina o te tau, ki ngā tohu hākinakina o te motu i tū ki tāmaki makaurau i Nāpō. Whakawhiwhia ana tana tohu kai hākina kina tuatahi i te tau 2016, me tana tohu tuarua i te tau 2021. I whakaingoa noa Carrington ki te tohu nei, whai muri i tana wiki tōria i ngā mētara kaura e toru ki ngā whakataetae kōreti ā-ao i tērā tau ki ngā tawhiti e 200 mita, e 400 mita, me te 500 mita. I whakawhiwhia hoki e tōna kaiako matua i te tohu kaiako te tau. A, hei tā Gordon Walker, ahakoa he 35 tau te pakeke a Carrington, he nui tonu te pitomata kei āia. Hei tā Walker, ka roa e ki te tonu i a Carrington i te hākina kina kōreti. Hoi, me mutua hau i konei mea tātou kuhinga kōrero ke te taumato te haora. Ko kaweru sa hau. Kia ora.
Nā no reire te motu. Mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te manga.
Hei pāho.